mazungumzo milele.
Anafanyaga.
Wanajiuliza maswali mengi, ninashindwa hata na kupata majibu. Kwani Mungu wangu na nini kizuri nilikufanyia? Unanipenda na mwona ibada? Kwa maana sina pesa, sina mali, nanipendea nini jamani? Nashangaa sana, sijasoma, sina elimu. Wananitaka mwenda wazimu, napo ndipo unazidisha mapenzi. Mungu utukuzwe milele, wewe mwema. Mungu nakuabudu milele, wewe mwema.
Ray Mendoza, Snake Kings Brown, Kaka Empire.
Okay, King Kaka. I mean how much can I thank you God? Umefanya maisha yangu mavuction. Rumba flani na rap, how umefanya miraculous fusion. Kijana average wa mtatu, na kwao hakuna kakirujo. Sai tuna break mikati kadhalika, bana karibu bro. At times na jias kukwaje, na mbona sina. Adi nikasoma story flani ya Paulo na Sila. On the launch day my mom showed up, na stitch fresh ameshonwa. I couldn't believe it, amepona na kono yako sai naiona. Niko ya where sai, wana stare sai, wako where sai, walo likushuku. Ay, ay, ay. Can I thank you God who may come when I least expect it? And I lost a few battles, sick to check if you are, I respect it. Search at the bed to the bank now. Wani konini ona daily na zidi kuku tank na. Nani kule komini, I'm telling the world about you. Kama jafika hako about you. Na wasare kudoubt you. Tutefanya aja without you. Na swanjiko fighting for my life. Na kalusu mtoto after the process. Hajua wezi kuprocess. But God na kupu progress. Niko aware sai, wana stare sai, wako aware sai, walo likushuku. Ai, ai, ai.
Asante, asante baba.
Wonders and it's happening. Just believe. Kama ijafika inafika.